touch, are you touch? Give me a couple minutes, wanna kill this beat, right?
Here's another one,
here's another one, here's another one.
Crazy!
Yes, hatufanani kwa flow. Na show. Na siri na mina bisho. Hatufanani atavidani. Misho mwachi. Yes, hatufanani kwa flow. Na kufoneka totemi mbaka show. Na siri na mina bisho.
MC's presenter my DJ Basata na juwa mi bongela rapper. Niki rapo na fiata na jewa mashaka. Na meza beats kama kashata. Kitoa loko. Fumba fumbuwa na toa ga old gym. Kitoa moko. Kwenye game mkai free. Bila steam za kuish wezi kuwa mwana fasi. Piga gochi kwa manager kupe promo na HIV. Dream zangu soko jigi. Taka TV na radio mziki wangu kuwa bigi. Nasaka money siyo gigi. Goma na hit bila kiki. Bibindi kicho kwenye game na kaza. Staki lengada kachidi. Meshi rini doma speedy. Piga flow zaki gaidi.
Yes, hatufanani kwa flow. Na kufoneka totemi mbaka show. Na siri nami na bisho. Hatufanani atavidani. Miso mwachi. Yes, hatufanani kwa flow. Na kufoneka totemi mbaka show. Na siri nami na bisho. Hatufanani atavidani. Miso mwachi.
Rap ni mpate wema misi. Rap ni mpate zari. Metema madini kwa biti za touch. Game na piga kabali. Paka rap wa chapa lapa. Mana muwaji siko flat. Ukiweza tubu fasta kabla sija leta bala. Natawala bongo nzima nite JPM. Nadodonoa wama rapper kama ATM. Wako kipimo cha mnazi mendo KLM. Kesho na wanga macho kodo kama CNN. Yo style na mandishi kitani na letters of offense. Wow na wateko na delta fuck up the gogo. I've seen a janja memochi ya dogo. Yo niko makini na usizani nitafeli. Ata sholo nani mwamba chajabwa nengba singeli.
Yo, niko makini
na usizani nitafeli.
Ata sholo nani mwamba chajabwa nengba singeli.
Yes, hatufanani kwa flow. Na kufoneka totemi mbaka show. Na siri na mina bisho. Hatufanani atavidani. Miso mwachi. Hatufanani kwa flow. Na kufoneka totemi mbaka show. Na siri na mina bisho.